sesibikile bazalwane simkhalele usizwile apha amazayoni kule ndawo apha abapostola kule ndawo You are see, where are you? There are times in life, in the wilderness, it only happens in the wilderness. Lasibona ngathi uNkulunkulu akezwa. Sibone ngathi umoya ongcwele akakhulumi. Uzumbuza ukuthi baba uthuleleni kanti. Uswe kahle ukuthi usekushiyile. Kodwa noma ethule ukhona. Ngizolishumayela ivangeli kunjalo.